nyaw pabbe ni ko watto dum kan wonno se bawdi ngati neddo bawdi du konna wakade mo kalte ndungo no heewi sane region mo marade iude janvier dumina de no gaydi di warde jiye o endan wadi ko watto himbe ujunere kemi njoyon lati be nyangu endan nangi der mabbe du konna chapantato enay woni ko mayi der may be no wodi sukabe no ga injene o ne inrabbe waay wadde ko heba reena suka mudu en dum wonno ko rahamu baraw wonono to dum
kam magar wadde futuro yottoto fumi hanti golle am fu mi wattana sukabe am nyamdu be kirto mi habbana be arkilla be nata be pukku min gala awa tirdi der baade ami mi hawrata diyan tundan der baade yasim mi resata dan ko jowo on hoja don yaru fuwa
zutuya
min tawi du kono khadija no jodi le hopital do wonde bingel mun debel jontangel pabbe de endam
yaale nyaati suka an gaddumi yanda wulo wulo e hore na wore de ni nangi sami fadde min natta der arkilla ko ino godi ne kan ngatata neddo ni
dan sangi
ga heba dun durbida e bawdi endan wadde ko gouvernement leydi Niger no henni wakati fu hokkar himbe arkilla ngodde safare gan heba dun reena suka ben endan habsatu namadi goto rewbe na latude hebi safare nani ko wi
naji na
mi jabbi safare den ko min kokkas wi amin kokka suka be amin jara gam be kisa jonte pabbe der horde mi sownata dun mi watta diyam sedda mi yarna be fa balde tati mi gii ko fero diri sabi ko min goni min kokka suka be safare den e gala ibe jonte de min kai cedu e dungu fu der arkilla ni min pukkoto
kin sangi mi ci kwana
musa dan ladi kaw jido fi pirtol ko e himbe tindile hopital ngal maradingal
yaru umare ci yayi yak
deni la sarwadi suka hanana watede der arkilla ngatana ka safare fukkot gam hisin de dun jonte pabbe fay der sudu hanana wattanede safare ko wite filtox don pousse der mun sodu ndu ombe fa to bakati hendu ndu dilendu onte suka be ngatte der sudu ndu pukko dum dun der arkilla
ma asabe sangi
rewbe non noddangal yaade laamu leydi beyda walde inirabe suka be endan keba durwida e jonte pabbe de endan ko wono toro suka mabbe
Sweet Lord, I adore you.